有泡沫球，那没抓什么？那没卡塞，那没皮那阿得阿得的，而且是万维亚，你会你被不塞，万种了。哎，比如说，那我们说对，那在你们说说对也怕，那我们说万种。哎，你呢？我是很想沟通，哎，你听呢？买买边塞，没得没得，你呢？不出煤气，那也可以你。Afei yɛhwɛ yɛn anim no, mɛsrɛ mo, ɛne di mu a, yɛsɛ no, information a mega da yɛn sɛ, ebi mo yɛ ɔmadwen sɛ, yɛnto nsɛ no, nonsan kɔ pɛ sika mra. Nanso mɛde dwa ato mo anim sɛ, mɛde dwa ato presaade yɛn anim sɛ, mɛsrɛ mo. Deɛ mɛnya no no, obiara na ɔtumi kaa sɛ daabi, ɛne mo deɛ mo mpene nti, kyenkyen ano a, yɛntua sei, anaasɛ sei, ɛna ne yɛ kɔpɛ bosia a, na sɛ mɛnya bi, anaasɛ mɛnya bi, anaa kama kaa kyerɛ mo. Ɛna afei ɛkɔkɔ baa ne saa nti no mɛsrɛ yɛkɔ anim no kakraa bi a nyame paa yɛbɛnya aba no na masoro mama yɛn na maboa yɛn na afei so mɛsan so asrɛ wei deɛ nyɛ Father Christmas sika na mɛtetɛ ɛkyerɛ sɛ sɛ obi wɔ hɔ no sɛ ofiri nakoma mu ɔfiri sɛ ɔmpɛ me poku agyemae na ɔntoa ɛba saa deɛ a nipa korɔ no ma ntɛm te sɛ wobɛgye saa sika no bi because nipa korɔ no sɛ wogye saa sika no bi na sɛ woanto a yɛne deɛ ɛdeɛ ne brɛ kɛseɛ papapapapa ɛne ɛkwan bi yɛbɛfa so a yɛbɛgye sika no back ɛne dada no a dada no a woanto no deɛ ne nyinaa no yɛbɛgye ɛne kwan korɔ no deɛ ne yɛne deɛ menka yɛbɛgye nokura ni ɛba saa deɛ yɛne brɛ nti wode woni no wonim sɛ genuinely wompɛ president nominee no a wodi ye first one mede chofa ne emu second one no sey one city pekura na ye cha wodi na e ma ho ne emu sey oba ho e beji bidia na minim sey odo mi sey obeto mami na me sere se na so e bi boshe so wodi ani di mwa mede kwa wie no so meda presa de members pa 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 e wo e kwan a last time no ono so so e jina ho no mu na o conduct e program no na men kamu nyina ho meda masi.